Omulezi ansima oba wete wete echambula mumpa kizute muze.
Chin it.